Turn it on. And die. Ask your beats.
Vincenzo.
Bring it on.
Steve Hall.
Come Mr. Bassam.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Educated the show money call. Boloko, Jiri brown skin. I'm checking the ID in the name tag. She's Miss Dorothy manager. Okay, finally in the right place. Koma Ndagon dagon hop and the bread. She a most beautiful thing. Dina unapo maloza. Ndaivali lago to vena kongela. Anisoko neza madamu
Dorothy. Madamu Dorothy.
Chani ponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy. Imwechi Dorothy.
Chani soko neza chi madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Ani ponya mutu madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Dorothy. Hey. Pali dolo ningavume kumpachika Yesu. Ninga ende maliseche mpepu. Kupopota mpaka na itutume sefu. Yongoro yu nikutisha befu. Katwe kinga mtimulika tako jefu. China big back boko oko gwete mdadada. Bradanga kusweta tusamba vimkaka kanganda. Ha, forward inga reversini. Na makisi tenzo chitari hesini. Mpaka na magais kuchita sarai vetini. Kukumbwila appetizing mpaka kuzibuntula kuzibomponta kutaba madam na doro kusomoka anisokoneza madam Dorothy.
Dorothy. Madam Dorothy.
Chaniponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy. Imwechi Dorothy.
Chanisokoneza chi madam Dorothy.
Dorothy. Madam Dorothy.
Aniponya mutu madam Dorothy.
Dorothy. Madam Dorothy.
Zindangwa, come Mr. Wasabo, yeah. Poco na lo chica shana ne fibelo, ne fibelo. So fine, bueno, bueno, modelo, modelo. Pela ma sign de conga concelo. I wanna be on top, bongo lo aga pendelo, pendelo. Na umbeño go borangata. Nero mba we shak wana babata. You blow my mind, kwati kapatanga. Na kumwanda wasunja kwati chipata, yeah. Leta kono fibo dolo, yolo. Balande chilling a kona dolo, ulolo. Shepo no mulolo, mulolo. Wati wizi kitu jolo hajolo.
Anisokoneza madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Chaniponya mutu imwechi Dorothy.
Dorothy. Imwechi Dorothy.
Chanisokoneza chi madamu Dorothy.
Dorothy. Madamu Dorothy.
Aniponya mutu madamu Dorothy.
Dorothy.
Steve O.
Madamu Dorothy.
Yeah. Guru. Yeah, iyo dance ya umenya, wagai wango fwenya. Ujumpa jumpa munga insha kukenya. Ngati ni mhofu, ziamba kupenya. Azibusa vala menso ukadenya. Oke sininga name na luba nako. Naziluma lulimenga meno ya guma nako. Iwe ulinakago, uya kamonga tako. Watitowa maningi, maybe tigule magago. Pachipanda anyama tawakungo pundati hao. Kumajowa ni kungo liza pomyao. Mugemu, iyo boko sinifao. Ungalenge senghala mukusheta na masao. What how baby baby, I'm now belegede. Nikupase kona sauce mu baby.
Doro, doro, ey. Benya doro, wani saboneza mbongo. Benya doro, 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 ey. Benya doro, wani saboneza mbongo. Benya doro, doro.
Boko ko bretem da 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 Kwadanga.
Oh my gosh, it's extreme records.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.
SQ Pafilima.